Just. Nali mani ntebintu byomukwano byakito ngasikimanyi ekiddusa abafaatha mu bigo okutuusa olunaku lwe nkusanga nze jokera bali ku katonga baby ebigambo bye waŋŋamba olunaku olundimyusa ku kalenda era ndikunyumiza maama nkunyumize taata nkugambe n'abeŋŋanda tiyono bwe nasanga bye nalinagaana ebikawa n'ebiwuuma kati nyumya kilavulavu kilavulavu njogeza kilavulavu simanyi gye yantuuka nze nyumya kilavulavu lavulavu njogeza kilavulavu simanyi gye yantuuka tukola byaffe nga wadde bibanyiza ab'ebigambo abo tetubemanyiza tuli mukwano nga gwe kututamiiza munatuzonyiwa abamu obutababuuza bubibuga guba bwabuwona simutaka beerendwa dduba bulamu busimuta baalogaka bajje bangi abo sibatya nina mukama yiwa amaanyi kankukwatenga kanyonyi akato bwolagayinyo kadduka nkukwatenga kanyonya katobo kanyigenya tekafa kilavulavu kilavulavu njogeza kilavulavu simanyi gye yantuuka nze nyuma kilavulavu kilavulavu njogeza kilavulavu simanyi gye yantuuka kati nyumya kilavulavu kilavulavu njogeza kilavulavu simanyi gye yantuuka nze nyumya kilavulavu kilavulavu njogeza kilavulavu simanyi gye yantuuka.